than Cain. He knows my destiny, yes. He knows my destiny.
Yesu binina
yakutuka yengenda yakutuka mukama madiyo rugendo lwange yengenda yakutuka
oyo Yesu amanyi
yakutuka yengenda yakutuka mukama madiyo rugendo lwange yengenda yakutuka
ndimutambuze inawe ntuse mulugendo lwange we wao jengenda ndabayo wabula mu maso munange ndabawo nyanja atenga emabega abalabe bandi ku mugongo bangoba ku mabali zentunude tewali anantasa jobolya wanalaba nayamba amazima enaku ensuseko wabula waggulu waliwo musajja asinga ayambadde amaanyi mangi oya nakube kubo weritali zenkizudde
njakutuka
zenkimanyi bannange oyo Yesu amanyi
amanyi
ebyange amanyi olugendo lwange
alumanyi
waliwo ebibuuzo bingi byetwebuuzanga abaana b'abantu kyoba maama lwaki nalokoka ebizibu ewange binsuseko kugamba guma ku Yesu asinga obulokozi bujja ewuwo gwe mulindo olabe nti yasobola
Yesu
binina
yakutuka
zenkimanyi bannange
olugendo lwange jengenda njakutuka
oyo Yesu amanyi
amanyi
ebyange amanyi olugendo lwange
sikula enfufunze ngenda
mukama manjia kutuka jengenda njakutuka
sifuteyo kubika mubanange sifuteyo kubalaba banteze zengambie
mukama manjia lugendo lwange jengenda njakutuka
nantame kwa afayo jendi zengambie
mukama manjia lugendo lwange jengenda njakutuka
mukusaba mukukiriza tuwangula